Incwadi yokuqala kwabaseKorinte isahluko 2. Namba zalwane, ekufikeni kwami kini, angifikanga ngobungcweti bokukhuluma nobokuhlakanipha, ngimemezela kini ubufakazi bukaNkulunkulu. Ngoba nganquma ukuthi angiyukwazi okunye phakathi kwenu kuphela uJesu Kristu lowo bethelwe esiphambanweni. Mina ngangikini ngobuthakathaka, nangokwesaba, nangokuthukumthela okukhulu. Nokukhuluma kwami, nokushumayela kwami, akubanga ngamazwi okuhlakanipha ahungayo. Kepha kwaba ngesibonakaliso sikamoya nesamandla. Ukuze ukukholwa kwenu kungemi ngokuhlakanipha kwabantu kume ngamandla kaNkulunkulu. Kepha ukuhlakanipha sikukhuluma phakathi kwabapheleleyo, ukuhlakanipha kambe okungesikho okwalesi sikhathi nokwababusi balesi sikhathi ababhubhayo. Kodwa sikhuluma ukuhlakanipha kukaNkulunkulu emfihlakalweni efihliweyo, uNkulunkulu akumisela ngaphambili kube inkazimulo yethu kusukela kwaphakade. Okungaziwa namunye wababusi balesi sikhathi ngokuba uma babekwazi, babengayukubethela esiphambanweni inkosi yenkazimulo. Kepha kunjengokuba kulotshiwe ukuthi lokho iso elingakubonanga nendlebe engakuzwanga okungavelanga enhliziyweni yamuntu, uNkulunkulu akulungisela abamthandayo. Ngokuba kithina, uNkulunkulu ukwambulile ngomoya ngokuba umoya uhlolisisa konke, yebo, nokujulileyo kukaNkulunkulu. Ngoba ngumuphi kubantu owazi okomuntu uma kungesiye umoya womuntu okuye na? Ngokunjalo, nokukaNkulunkulu akwaziwa muntu, kuphela ngumoya kaNkulunkulu. Kepha thina, asamukelanga umoya wezwe, kodwa umoya ovela kuNkulunkulu, ukuze sikwazi sikuphiwe nguNkulunkulu ngomusa. Esikhuluma ngakho, futhi, kungengamazwi afundiswa ngokuhlakanipha kwabantu, kodwa afundiswa ngumoya, sichaza okomoya ngokomoya. Umuntu wemvelo kakwamukeli okukamoya kaNkulunkulu ngokuba kungubuwula kuye, angekuqonde ngokuba kubonisiswa ngokomoya. Kepha ongomoya ubonisisa konke, kodwa yena kabonisiswa muntu. Ngoba ngubani owake wazi umqondo wenkosi ukuba ngaze ayifundise na? Kepha thina sinomqondo kaKristu.